nongeye kubaha ikaze mu kiganiro Gasaro Kaburaga umwihariko wa muri sanga ni kuri radio yanyu ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Iki ni kiganiro Agasaro Kaburaga umwihariko w'ikiganiro muri sanga ikiganiro gihuza abanyarwanda buri cyumweru mu muri benshi nicaye ku radio yanyu muri kuri telefone no kuri mudasobwa ku migabane yose y'isi mwumva ijwi ry'Amerika mutegereje kumva ko hari uwanyu ubashakisha hari abashakisha abavandimwe babo hari abana nabo baba bashakisha ababyeyi babo.
Agasaro Kaburaga.
Byose byatangiye uwitwa Hategekimana Vincent utuye mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda mu karere ka Huye umurenge wa Ruhashya akagari ka Karama mu mudugudu wa Rukubiro yandikiye ijwi rya Amerika ashakisha mushikiwe Uwimana Selina babunanye mu mwaka w'1994.
Watamkanye mimi wangu chenda na kani. We yawaga kwa marume ni kwa posia ni Karama. No tuje guhunga we ahunga turu Karama aragenda natwe turahunga turatatana. Noneho uza kumva yuko umukobwa yaba arageze muri Kongo aho bita Bukavu. Noneho rero turategereza turaheba.
None se ninde wababwiye ko yageze Bukavu?
Munatuma kwa Zukavu ni umuprofeseri wabaga Ikarama mu mazu ya marume ari we wari umuprofeseri.
Uwo ni umuprofeseri wamwigishaga?
Yaramwigishaga.
Ku buryo bishoboka kuba ari we bajyanye?
Oya, ntabwo ari we bajyanye ahubwo we baje guhurira I Bukavu ngo agarutse kureba icyangombwa mu Rwanda kimuhesha uburenganzira kugira ngo abo bamuhe akazi kuko nta kibazo aba arakoze mu Rwanda kuko abantu benshi bari bakoze ngo zimusige mu gihugu. Ngombwa kuri kugira ngo bamuhe akazi ari uko buri muntu wese aho yari ari azana icyangombwa. Bahuye rero ahita amubwira ati nimba ugiye mu Rwanda uzajye hahandi iwacu aho nabaga banshyirire ino myenda ubabwire ko ndano muri Congo nibaguha ubutumwa uzabunzanire mbwire ko bari.
Hari ubutumwa mwebwe mwamwoherereje kugira ngo mubwire ko muri amahoro?
Twamwoherereje ariko umuprofeseri ntabwo yagarutse. Yaragiye ageze iwabo ngo asanga ngo hari intambara ngo aho bari ngo asanga ngo bari. Ubu rero dufite yamuhaye imyenda dusigaragaza kukwezaga yuko twari tuyizi izakubera ikimenyetso ko ngo ariwe babonaga. Umuprofeseri wo nawe ntabwo yongeye kugaruka na mushiki wanditse nongeye kumubona ubwo byabaye ngombwa ari uko twajya ku ijwi rya Amerika tufata umushaki.
None Hategekimana mushiki wawe ahunga yari afite imyaka ingahe?
Yigaga mu wa gatanu mukuru ntabwo usobanukiwe imyaka yari afite. Yari ageze mu wa gatanu mukuru.
Wa gatanu mukuru mu ishuri rihe?
Yigaga kuri Centre Bernadette hari Isaza.
Wari ukiri umwana birumvikana ariko iyo warebaga mushiki wawe mu maso wabonaga ari umukobwa ubyibushye unanutse utohagiye wabonaga ameze ate? Wabonaga ari umukobwa ufite ibyishimo ku mutima wamubonaga gute muri icyo gihe mbere y'uko muhunga?
Yari umukobwa munini uringana utari muremure utari na mugufiya w'inzobe mwiza cyane ufite amaso meza. Yari umukobwa w'inzobe mwiza ufite ibyiza amaso meza umukobwa mwiza rwose.
Uko amubonaga wabonaga hari ikintu cyamuhindutseho ku mubiri? Ndashaka kuvuga wigeze ukeka na rimwe wase wigeze wumva hari umuntu mukuru bivuga avuga ati uriya mukobwa aratwite?
Kubera ko Isave ku Isante Bernadette kuko akunda abakira basuzuma abakobwa. Baje kubona ngo afite inda y'ukwezi baramwohereza arataha ariko ko arazi ubwenge yabaga wa mbere mu kigo baramubwira ngo azaze gukora ikizamini cya nyuma cyo kumuhesha amanota yiga agataha kuko yabaga kwa marume aho ngaho asiga agisava agataha akajya mu rugo. Yanatwarwaga n'umunyonzi witwaga Mushigajiti wa hari Isaha.
Hategekimana Vincent, urakoze cyane kuri ayo makuru uduhaye azadufasha kugira ngo dukomeze kugufasha gushaka mushiki wawe kandi nongere ngushimire ikizere wagiriye ijwi rya Amerika kugira ngo tugufashe kumubona.
imana izabagenda imbere namwe bagenda imbere
maze kumva ati Imana ambwira ko mushikiwe yagiye atwite nashatse kuvugana na nyina kubera ko nashakaga kumenya makuru yaba afite nk'umuntu mukuru
ubundi we arambuye ati none duhunga tujye iwanyu ati twigira iwanyu hagana kuri atureha isaza ndamubwira ntoya numva ni mbere harakeye kandi ubu abishi bageze mu muhanda ntibatwica ubu umwana aranga aranga aragenda niyo badasigara usibye ko nasigaye nanjye nkarorongotana nkagenda nyuma nkanicuza nkavuga nti n'ubundi niyo nza gukurikira umwana wanjye tukajyana niko gutandukana nawe yacije ukwezi kwanjye rero nagiye nyuma
kuva icyo gihe nta kandi gakuru ke wongeye kumenya
naje kukamenya ko yageze muri Zaire ngo akajya batanga ibiryo hamwe n'abakuru wa ruje bukeye rero noneho ngo haza abo bakuru wa ruje barababwira ngo nibajye mu mpamvu bareba abana b'abanyeshuri biganaga kuko yagiye yiga yaragiga gisave yararangije umwaka wa gatanu ashigaje uwa gatandatu segonderi ngo arangize
yari umukobwa uzi ubwenge
ubwo rero ngo barababwira bati nimugende mushakashakane mubwire abana bigaga baze hano mu kigo tubigishe araza n'abandi bana baratoragura baragenda babwirana baragenda ngo bagashyira hamwe bakajya babigisha bukeye rero ngo barapima ngo barababwira ngo hano muri Zaire ngo hagiye kuba intambara noneho barababwira bati nimujye nimushorere mu nkambi uwo bakundira ze tumuhungishe tumujyane dore hagiye kubera hari ibintu bibi ngo baragiye abo bana babwira abandi n'abakecuru mbega abari muri izo nkambi ngo baze babajyane cyakora ngo banze ubu mukobwa wanjye feri na n'undi barigendera kuko bari babananiye ngo babasezeraho ku buryo umuntu wabinziye usibye ko yapfuye yarambwiye ngo bagiye kubona babona indege irahagurutse
bagiye mu ndege ku buryo umukobwa wawe Selina Uwimana ashobora kuba ari mu bihugu by'Uburayi cyangwa se Amerika ntibagiye mu ndege ku buryo Selina nawe ashobora kuba ari mu bihugu by'Uburayi cyangwa se ahandi nko muri Amerika
ku buryo bihari rwose
none mukecuru nagira ngo nkubaze akantu gato Selina uko wamurebaga nk'umukobwa wawe yari mu rugo yigaga ataha waramurebaga nimugoroba gufasha imirimo mbese wamurebaga nk'umubyeyi wabyaye wabonaga nta kintu wabonaga kigutera amakenga
nabonaga asa n'uyifite usibye ko itagaragaraga rwose
uyihaye nk'amezi nk'umubyeyi wayiha nk'amezi angahe
ubundi uko byaje umuryango w'iwanjye wacu waho mvuka bari biyemeje kumurihirira ishuri kuko se yapfuye kera baramubemera kumurihirira ariko nyuma baza kubyanga kandi babyanga ageze mu mwaka wa gatatu ageze mu wa kane baranga bari baramujyanye ab'iwacu baza kumwirukana araza arahasanga kandi mfite abandi bana ndera ubwo rero akambwira ati ariko se wowe yakundaga kwiga ati ubu koko nzareka ishuri ngeze kwiga none se bigenze yaje kunyibwirira nta kubeshya nk'uko mbajije ati mama ati ngewe ndumva ati nzashaka umuntu undihirira sinzareka ishuri ubwo rero ni muri uko ku nzu yanduye arayitwara rero niko nabivuze
none
niko nabivuze kuko uwo muntu ngo yiyemeje kumurihira nkabona ariga amubaze se urarihirirwa nande ati ni umuntu undihirira ubwo urumva ko na urabe mbona kurihirira umwana w'umukobwa suwawe siki urumva ko byagenze nyine
ndabyumva none uko wamureba gase wabonaga iyo nda ugereranije nk'umubyeyi wabyaye washoboraga kwibarira nk'ameza ngahe
nabonaga ari nk'abiri cyangwa atatu
biramfashije cyane kubera ko ngusobanurire ntanyuze ku ruhande nawe wambwije ukuri ndimo ndashaka kureba
gucisha ukubiri ntabwo ari byiza
ndimo ndashaka yego ndimo ndashaka kumenya niba umukobwa ntekereza ko ashobora kuba ari uwawe ariwe wabyaye mu kwezi kwa cyenda muri 94 niba rero umbwiye ko muri 94 mu kwezi kwa kane yari afite inda y'amezi atatu birashoboka rwose ko ariwe wabyaye muri 94 mu kwezi kwa cyenda kujya gushira nicyo ngicyo nakubazaga wa mubyeyi we birakomeza byemfashe gukomeza ubushakashatsi kugira ngo tugufashe kubona uw'Imana Selina ndagushimiye cyane kubwa kakanya uhaye ijwi rya Amerika
urakoze cyane Imana iguhe
umugisha Agasaro Kaburaga
amakuru nahawe n'uyu mubyeyi nyanzira yimakura atayatumye numva ko uyu mukobwa wabo w'Imana Seri nari we wabyaye umwana nari maze iminsi nshakira umubyeyi uwo ni Nadia Uwibambe w'Imana Selina yavuye mu Rwanda afite inda y'amezi atatu nyuma y'amezi atandatu ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 1994 ari Bukavu muri Congo yahoze yitwa Zaire yabyaye umwana dutekereza ko ari we wamwijyaniye mu kigo cy'imfubyi cya SOS Bukavu amwita muri umunawe uwo mwana yarakuze yitwa Nadia Uwibambe atuye igikondo ya Kigali nimwumve uko Nadia byivugira
nabaye hariya mu mesho y'Ikacyiru niho nakuze nishanga ndi njyenyine ariko nyuma ze gusohokamo muri 2012 babonye agafishe nabatijweho mba ngo muri Congo nari uruhinja simbizi kanditseho amazina y'ababyeyi papa hari handitse Nshutiraguma Innocent hama mama hari handitse Nyanzira Imakire amatariki y'amavuko ni mu kwa 1925 1994 hanyuma nibaza niba naravutse muri iyi minsi ufite I Kigali wenda yari yafashwe wenda ari ahandi hantu hatari hagafatwa none ni gute wenda nkaba mfite famiye nkabura n'umuntu imbere n'inyuma noneho umutanti wandeze menshi wese mbwira ko ngo muri Congo umuntu wahanzanye ni umukobwa ngo muto cyane wari umpese ku mugongo noneho arantanga nsiga muri Suwezi ya Bukavu Chimpunda ariko kuva icyo gihe n'uyu munsi kamunini
uretse kuguha amazina y'ababyeyi bawe ntabwo bigeze bakubwira aho bashobora kuba bakomoka
oya nabo banyakiriye mvuye Suwezi muri Congo ni ukuvuga nabo nta kintu babiziho bamfashe mvuye muri Suwezi muri Congo ariko bamwe na bamwe twavanye muri Suwezi muri Congo kuko sinjye wavuyeyo njyenyine amafamiye hari abagiye bayabona niko nagiye mbyumva uko imyaka yagiye igenda noneho bisaba ko banshakira iyo fishe iboneka muri 2012 barashakisha baraheba niko bambwiye nanjye aho nari ndi ndashakisha ngera cyangugu ngera aho bita Chimpunda ntanga amatangazo muri kiliziya yaho biranga nibwo naje kumva ikiganiro cyanyu hama ndavuga mpamvu yo gucika intege
komera
ndavuga reka nshakisha
birumvikana kuba umaze imyaka yose utazi n'ugufite ababyeyi nk'umwana n'ikintu cyumvikana ko kikuremereye ku mutima. Ndahamya yuko hari umubyeyi uri hanze aha uzamenya yuko uri umwana we atabonetse, kandi ntabwo hazabura nyogosenge cyangwa se inyokorome kubera ko bigaragara ko wari ukiri umwana mutoya igihe uwo mwana wundi yakujyanaga i Bukavu. Biragaragara ko utaturutse kure, biragaragara ko
utaturutse
rero nukuzashakira hafi aho ngaho muri Cyangugu abantu bo bari batuye Cyangugu za Kamembizo n'ahandi hafi aho, ariko kubera ko abantu bahungaga mama wawe ashobora kuba yaraturutse ku Gikongoro cyangwa se i Butare, wamenya umugabo witwa Shuteraguma Innocent ndetse n'umubyeyi witwa Nyanzira Imakure Makura atabashobora kuba bafite umwana batabonye igihe cyo guha izina haba haruzi bene wabo abavandimwe babo banyuhana ku ijuru rya Amerika kugira ngo tubahuze n'umwana wabo Nadia ubibambe. Nadia, ninde waguhaye iri zina?
Ufite iyo fiche yari mu Kilatini, nta nubwo yari mu Iswahili cyangwa Franse, yari mu Kilatini, ariko iyo ureba fiche ntaho utaba uzi ururimi urareba ukavuga uko biri, aha handitse amazina, aha handitse amatariki y'amavuko, handitse ababyeyi papa mama ibintu nk'ibyo.
None
iyo fiche niko yari yanditse?
None iyo fiche uracyayifite?
Fiche ko nagiye ngenda sinzi, nagize gutya ndayibura, ariko nsubira muri Suwesi nabo bambwira yuko ntayo, ariko urebye ibyo ni byo bintu by'ingenzi yari yanditseho, ko nashatse na egizampureri yayo hariya cimpunda kuko mbona ko byasaga neza n'iyo ngiyo, uretse ko byari bitandukanye mu rurimi, mbona ko byari ngombwa kumenya ari ibyo rero nakuyeho.
Iyo fishi uribuka ibara yari ifite?
Yari umweru, yandikishije muri North Brown, ifishi ya kera.
Nongeye nibutse amazina yabo ni Nshuteraguma Innocent ni papa wawe, nibyo byanditse ku ifishi. Hanyuma mama wawe akaba yitwa Nyanzira Makurata, nibyo bigaragara ku ifishi. Niba hari umuntu wabamenya yahamagara Ijwi rya Amerika, tugakomeza uyu mwana w'umukobwa ubibambe Nadia. Nadia, ukomere, abumva Ijwi rya Amerika bari kumwe nawe kandi bazagufasha, ni ugutegereza, ukomere.
Agasaro Kaburaga.
Hakurikiyeho ubushakashatsi bwimbitse n'ubunyamwuga burangwa n'umutima wa muntu mumaze kumenyera ku Ijwi rya Amerika. Nshaka amafoto ya Celine Uwimana akiri muto, aya Nadia Uwibambe akiri muto, aya sekuru n'aya nyirakuru, maze kuyareba nayeretse nyirarume ndetse na nyirakuru, ntababwiye uwari we, bahise bemeza ko ari umukobwa wabo.
Isano nyine irahari, nabonye asana abuzukuru banjye. Erega ni kera, ni kera n'abasaza be bari i Kigali aho ngaho bambwiye ngo babonye asana abana babo. Nanjye rero ndavuga nti ntiyabamwoherezaga ifoto umuntu agahagarara n'amaguru. Ntagahagarara n'amaguru, kimwe kiriya gice cyonyine abantu nahavuze.
Nasanze ari mushiki wanjye twosibereye rimwe wanjye nyirizina,
ko wari umaze imyaka myinshi utamubona, wabonye atarahindutse, niki cyakweretse yuko ari we koko?
Urumva guhinduka, yarakuze nanjye narakuze, ariko isura ye nabi wacu turaziranye, niko asa, niko niwe rwose. ntabwo mbisikanye wone namaraso yanjye rwose
Nadia nawe namuhaye amafoto ya Sedine Uwimana ndetse na ya sekuru na nyirakuru na banyirarume mubaza niba yabonye basa
uwo nabonye dusanyisho cyane nuri ya Sedine kuri ya foto ya Nordra iga muri 3e primaire ko nabifashe nishira hamwe na niri ya mfite ku gatabo ka banke ko muri Suresi mbona ko nubwo imwe iri anual ariko narebye imisaya mbona mu matama n'amatwi naho umusatsi gabishye n'umutwe mbona ni teke ariko kuko nakuze ndambuka urasanga naho ushobora kuba yararambutse kuko nanjye nigaga nko muri 3e primaire
ariko wamureba ukabona amurasa rwose
murenga hariya nahise mbona yuko ari we rwose
agasaro kaburaga kabonetse
twibukiranye umwana w'umukobwa avuye mu Rwanda atwite witwa Sedine Uwimana yashakishijwe na musaza we Hategekimana Viste atubwira ko ababyeyi be bitwa Nshutira Guma Innocent na Nyanzira Imakurata undi mwana aduhamagara atubwira ko ashakisha ababyeyi be ko yakuriye mu kigo cy'imfubyi ku gapapuro uwamujyanye yo yasize hari handitseho ko nyina ari Nyanzira Imakurata naho ise akaba Nshutira Guma Innocent wabyaranye na Sedine Uwimana ntazwi birumvikana ko yatanze amazina ya se na nyina kugira ngo bazandikweho umwana nk'uko bigenda mu mategeko y'u Rwanda uwo mwana rero yitwa Nadia Uwibambe namuhuje kuri telefone na nyirakuru Nyanzira Imakurata utarashoboye kumurera umwana umaze imyaka 27 azi ko nta muvandimwe n'umwe afite kuri iyi si
agasaro kaburaga
kumwe n'umukecuru witwa Nyanzira Imakurata ari hano kuri telefone akaba ari nyina w'umukobwa witwa Uwimana Selina tugishakisha hano ku ijwi rya Amerika nawe waduhamagaye ushakisha ababyeyi bawe uvuga yuko nta kindi kintu uzi uvuga yuko uzi ko iso yitwaga Nshutira Guma Innocent na ya mama wawe akitwa Imakurata Nyanzira nakomeje gushakisha ariko abantu nabonye nibwira yuko nubwo gusa ntarabona mama wawe ariko nibwira ko nabonye nyogukuru wawe ndetse na banyokorome benshi amafoto yawe naberetse bambwiye yuko usa n'abuzukuru be wamushakaga n'abagushaka sinzi uwo ndi bubanze kubaye ngo musuhuze de kampere ku mukuru wa mubyeyi we Nyanzira niba unyumva uwo ntekereza ko ari umwuzukuru wawe ari hano ushobora kumusuhuza urimo uramwumva musuhuze
Bravo. Ma pia. Yo. Yo wana na ni wa tango. Ni wa tango kushini ma.
Komera Nadia, komera ihangane.
Ndakumva mukecuru.
Bravo, bravo.
Amakuru yanjye. Bravo.
Bravo.
Imyaka myinshi cyane.
Imyaka myinshi cyane. Myinshi cyane. None se umubyeyi wawe ntuza haherere
oya ntabwo mazi kuko amazina yasize atanze amazina yanyu ubwo rero nanjye niyo nagendeye ushakisha ushakishije igihe kinini cyane ni hafi imyaka nka 20 yayishize mbashaka
imyaka irasize wa mwana we
nuko rero ayo niyo mazina yanyu kuko niyo yasize yandikishije ntari mbizi nko nibyosa
yego mwana wanjye
ndakumva cyane
murakoze cyane imana irakoze n'abo bafasha badufashije ariko yego bongere bakurikire bakurikire na nyoko bamenya imana rwose ibikoze neza nawe nta muntu nkuko mubonye imana shimira imana
yego tuzabonana tuvugane byinshi
ukomere ukomeze kugira amahoro kandi nawe nongere ngushimire kimwe na nyogokuru wawe mbashimire kuba rwose warizeye ijwi rya Amerika rikaba rishoboye guhuza na bamwe mu bavandimwe bawe komera komera
humura rwose humura nise ko ariko bigenda umuntu imana irahari
shaka gasaro kawe muzakabona shaka gasaro kawe muzakabona wicike intege shaka gasaro kawe muzakabona shaka gasaro kawe
ndifuza kubumvisha uko nyirarume Damascene Hagenimana utuye ikibagabaga muri Kigali yakiriye umwana wa mushiki we.
Zicyo ngushimiye. Ura mwana uko asa n'ifura nyine uko basa. Urakoze cyane ubwo n'undi uzamubona.
Guma kuri telefone nagira ngo muguhe umusuhuze mbere yuko muzabonana nagira ngo umusuhuze naba gusuhuze yitwa Nadia ubibambe Nadia uranyumva
ndabumva
ndi kumwe n'uwo nibwira yuko ari nyokorome yitwa Hagenimana Damascene Hagenimana Damascene isuhuza mwisho wawe
uwo mwana wanyu byifuza kukumenya
nange ndashaka kubona
cyane urakoze cyane ubu ungana iki
mukose ndanduza 22
aha nibyo
kubera icyo uvuze ngo nibyo hari icyo wari ubiziho
cyo narimbi yagiye nana afite ayifatira muri Congo nibyo kandi ni mu ntambara mu konye niwe n'uwacu na nakanje
turabona na vuba
ubwo ndahamagara abantu bavuga ati muyoboke ijwi rya Amerika niyo hantu hari umurongo muzima utahura ubona abantu baburanye abantu
sinzisha kumvuga amase y'umwami arabeho n'imiryango yanyu sinzisha kumvuga
ibyishimo byawe birumvikana turabisangiye kandi ubisangiye n'abandi babyeyi benshi bumva ijwi rya Amerika Nadia wibambe ndagushimye cyane komera muribuka ko undi musaza wa Cedine Uwimana witwa Hategeka Imana vise nk'uko nabibabwiraga yaduhamagaye bwa mbere ashaka mushiki we nanjye naramuhamagaye mubwira ko ntaramubona ariko ko nabonye umwana we
uyu yanejeje byatari nk'uko ntabona ukuntu nakurika ngo nishime numva ariko mufite Imana mani kimoto imbere y'Imana ndayishimye n'izijyana ibitandarishimye nawe ubwo ndagushimiye binarenze bizamwakira nawe ubwawe bizakugeraho rwose cyane se uriya mwana niwe mushiki wacu wa mbere niwe marafu yacu nyama ubonye umwana we ugomba kumushyira mu bandi bana ukamubera ababyeyi n'umunani wa nyina ibyo ukamuha no ikintu cyose dufite ukamuha ukamuri mu mutima kuko buriya nawe afite agahinda n'akababaro kubona atazi umuntu wamubyaye ugomba kumubera umubyeyi rwose
ni byiza nongere ngushimire kuba warahamagaye ijwi rya Amerika ushaka mu mushiki wawe w'Imana Selina ndahamya yuko nabazagiraho akaboneka niba yumva ijwi rya Amerika kandi ukomeze ugire icyo cyizere ukomeze kandi wumve ijwi rya Amerika unarikundishe n'abandi
cyane rwose umva reka muvuze ukuri nanjye ubwanjye iwacu barambajije ati uriya mugabo wumvise vugira nk'ukura mwavuze gute ndamubwira ati yewe nanjye niyahise ijwi rya Amerika numva asari agasaro kabuze numva uriya mugabo ndamukunda hitamo kuzamugeza ku kibazo gifite cyatubiri iminsi ngororabasa anyakira neza wose ntacyo papa mama we rero akavuga ngo ukorera ngo usigari ngo azaze kukurira
nibyo
ati rwose uwo mugabo yankumbuze rwose imana nabonye umuntu ukwiriye kunga imitima y'abantu yategetswe n'agahinda kenshi kenshi ni umugabo ni umubyeyi ati mbese usibye kuba ndafite umubiri wa kimuntu ni imana yonyine babana nayo mu mutima we burya batumva n'umucyarwanda ngo nta nkiba nini kandi ngo nta nkiba ntoya ariko tuzabishimise
murakoze urwo rukundo rwanyu nibyo shimwe rikuru ndagushimiye cyane
yego dukomane kandi imana ibarinde
agasaro gasigaye kugira ngo ibyishimo bisendere ni Celine Uwimana umuntu wese waba warakoze muri Croix Rouge ibukavu kugeza muri 97 waba warahageze muri 94 umuntu wese waba yariganye na Celine Uwimana muri Ecole Sainte Bernadette isave mu ntara ya Majyepfo hahoze ari Butare isave waba yaramubonye i Burayi cyangwa se muri Amerika aduhamagare atwandikire atubwire umubyeyi we abavandimwe be umwana we Nadia Uwibambe abuzukuru be bose baramushaka imeri yacu ni radio yacu @gmail.com
rihuza abantu diaspora bavugana ku ijwi rya Amerika agasaro
dutumikire na Akayezu Solange utuye mu mujyi wa Kigali akarere ka Nyarugenge umurenge wa Nyakabanda akagari ka Munanira ya kabiri umudugudu wa Karudandi
nanjye shuwe papa wanjye yitwaga Mutitsema ariko izina rye ni rimwe nzi bambwira ko yitwaga Mutitsema Dr Mutitsema akaba yarakoraga muri pariki Akagira akaba yaratuye muri house ndi guest house i Gabiro
uravuga ngo mwaburanye muri 90 ubwo hari habaye iki kugira ngo mutandukane
we na mama ntabwo babanaga noneho biba ngombwa ko mama ngo ajya kumumereza ageze imbere papa we namuhereza umwana we noneho mama ngo ageze imbere aragaruka inyuma arongera aranyiba arantwara mu kuntwara mama anjyana mama ahita anjyana aho bita Nyagatare kandi kwa mama wa wa mama hari ka wanjye arambura abwira nyogokuru wanjye ngo namuha amafoto yose azi ko ariho umwana we amafoto yose azi ko bari baramfotoye yose papa arayatwara aravuga ngo agiye kujya kunshakisha ngo na mama wanjye wamwitagwa nege afite aramubwira ngo ntabwo azamuyerera umwana uko byagenda kose azamubura muri icyo gihe papa akaba yashakisha nibwo ngo hahise habanga intambara ya 90 ibaye tutaduhunga tujya Nyakivara tugaruka 95 nari nyiri umwana mutoya uri nko mu myaka 8 mama wanjye kuko papa twabanye ku myaka 3 mama wanjye haza umuntu ngo aramubwira ngo yakonaga na papa kukagera aramubwira ngo aracyari
yavuze aho yari yari mu Rwanda yari hanze y'igihugu yari he
icyo gihe yari mu Rwanda icyenda gatanu icyo gihe uwo muntu abona na mama icyo gihe yari akiri mu Rwanda yavuze ati umwana wa dokiteri uracyamufite mama arambwira ati si dokiteri ashaka umwana we cyane gerageza umuhereza umwana we mama aramfotoza amafoto menshi we na wa mugabo ngo bahana umunsi azaza ngo bajyane ngo anjyane ajyane amushyire uwo mugabo agarutse aragaruka aramubwira ati ntabwo bigikunze dokiteri ababirigi bamujyanye nawe ukiri mu Rwanda none nkajya mbwira mama arantangiza ishuri nkajya mbwira mama mama wanjyanye kwa papa nkajya kureba papa mama ati reka reka wowe iga numara kumenya gusoma uzajya kumushaka i Kigali nkajya nyakubona wacu wari Nyagatare nkajya ku biro bya Kuruwa Ruje aho byakoreraga nkagenda kuko ngiyeyo nkasanga harafunze unanga itangaza uko ngiye nkasanga harafunze nkongera nkabivamo n'ubwana n'iki nji Kigali rero muri 2013 ako mbere mama akajya ambwira ko bari abahungu benshi ngo bafite umukobwa umwe mujya mubaza famiye akambwira ko papa baba ari abahungu benshi ariko bafite umukobwa umwe
yigeze akubwira aho bakomokaga
mama naga ambwira nimba ari ku Gisenyi nimba ari mu Ruhengeri hagati aracyekeranya yo naga hazi ariko ni muri aho hantu habiri
papa wawe Dr. Mukikima yavuraga gusa izo nyamaswa muri pariki cyangwa se harahandi yazivuraga
yego arahandi yazivuraga
aho ni he
yavugaga hano ngo ku irebero aho inyamaswa za perezida izina rya Habyarimana zari ziri ngo niwe wazivuraga
nyuma y'intambara yakomeje kuzivura cyangwa se nyuma y'intambara yakoraga kandi kazi
nyuma y'intambara ntabwo nongeye kumenya amakuru ye nibwo bambwiye ko ababirigi bamujyanye nge numvaga mwambariza mwashakishiza papa cyangwa enda bahita akiriho hakaba haboneka wenda na bamwe muri famiye ye kuko iyo nabigutekereza kenshi nakore ko nyiri umwana ajyaga njye no kuri Kuruwa Ruje gushakisha iyo byanjyagamo akenshi iyo nabaga njye no ku ishuri banyirukanye naravuga ukuntu bambwiye ko papa wanjye ari umugabo ufite ubuzima uyu munsi ntabwo nakabaye mbura uko ninga cyangwa mbaho reka njye kumushakisha kandi bambwiye ko ankunda ubu nanjye nakabaye narize nkawe nkahora mfite ako gahinda ni nacyo cyanzanye Kigali mu bintu byatumye mva iwacu nkaza i Kigali naje nje kumushakisha
na n'ubu nturamubona
ntabwo ndamubona nibwo nakurikiye ikiganiro cyanyu numva ukuntu mushakisha abana bato babuze ari iminja uyu munsi mukababona ndavuga ku papa wanjye ari mukuru ngomba kumubona nawe nomero yanjye ni iyi naba nakiriho cyangwa nanyumva abasha kuvugana namwe mwanayimuha
nzabikora urakoze kandi kwizera ijwi rya Amerika
murakoze cyane Imana ibahe umugisha
Muvunyi Shadrack uri mu karere ka Kamonyi umurenge wa Mugina akagari ka Mbati ararangisha mushiki we baburaniye mu ntambara y'umunsi 94
bo umuntu ndangisha ni mushiki wanjye twaburanye muri genocide tuburanira ahantu hitwa mu nzozi yitwaga Mukamugenzi icyo gihe ntabwo duheruka kubonana nta nubwo tuzi amakuru ye twagira ngo tumenye nyine ko yaba akiriho turimo turahunga tujya ahantu bita Igoma turaburana nyine ariko umuntu twavuganye watubwiye ko yamubonye ngo ari mu nzira ngo nta muntu bari kumwe arimo aranawe aragenda ariko kuva icyo gihe ntabwo twongeye kumubona nagira ngo nanjye numve ko namubona nyine mubonye byaba ari byiza
Mukamugenzi icyo gihe yari afite imyaka ingahe
bo yari mukuru kuri njyewe kuko icyo gihe njyewe nari mutoya nari mu myaka itanu itanu ni ine gutyo ubwo itanu yari itaruzura neza nyine ndetse turi kumwe n'ababyeyi tuburana gutyo nyine muri urwo rungabangabo rw'intambara ntitwongera kubonana urumva we yari mukuru kuri njyewe nyine twarakurikiranaga
mugeze no kuri Goma ntimwongeye kubonana
ntabwo kuva icyo gihe ntabwo twongeye kubonana kugeza aya magingo
nta muntu wigeze ababwira ko yamuciye iryera yageze aho ngaho kuri Goma
bo hari umuntu wakubitanye n'umubyeyi wacu mama aramubwira ngo bahuye ngafite igishe cyarimo ararya agenda nk'abandi ariko andi maherezo ye ntabwo twaje kumenya uko byagenze niyo kugeze ubu ngubu nyine numvishe abantu bagenda babona babonye ijwi rya Amerika ndavugire nanjye reka nandike wenda nazamubona niko kubandikira
warakoze cyane kutwandikira niyo mpamvu twaguhamagaye nagira ngo umbwire amakuru iwabuzi ya mushiki wa Mukamugenzi ngiye yuko ari umuntu wamubonye agenda ry'igishe cyahunga icyo gihe yamubonye hehe yamubonye hafi ya Goma yamubonye hafi ya Nzuba Igitarama yamubonye hehe
ushobora kuba yaramubonye hagati ya za Rushashi na Nuza na Nzovi navuga ko twe tukiri muri iyo ntara y'amajyepfo ya Gitarama kuko twebwe yabigeze aho bita za Kibumba muri Kongo.
Kishadraki rero ndagushimye cyane kuba warizeye ijwi rya Amerika ni mwebwe dukorera mujye muza mudusanga
umva njye ndabashimira cyane kubw'ubwitange mu gitondo sinzi ijuru muzaturamo mwebwe rwose ntabwo njye nabasha kubishyikira bitewe n'umutima mugira Imana ijye ibubaka buri munsi ibahe rwose amahoro yanyu mukwiriye
urakoze cyane
umva rwose ndabashimira cyane muri abantu bo kubaha kabisa hano mudukorera ibintu bikomeye cyane tutabasha no gushyikira
urakoze nimwebwe dukorera nimwebwe tubereyeho ijwi rya Amerika ni radiyo yanyu nongere nkwifurize kugira amahoro no kugira ubwizige ukomeze wizere ko Imana nibishoboza uwo mushiki wawe mu Kamugenzi ntabwo namwibagiwe mu Kamugenzi Imana izongere ikamukwereka
Imana igomeze ibarindire ubugingo rwose
urakoze cyane ngaho ukomere
Agasaro Kaburaga
Bambogo Giselle atuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Masaka akagari ka Gitaraga umudugudu wa Kabeza nawe arashakisha umuvandimwe
abanaga mu nkambi ya Kasare I Kongo no kuvuga ngo urabona mu kugaruka nyine duhunguka nari nkiri umwana muto afite imyaka 8 bo bari bakuru ari abasore kuko umwe yari yaravutse muri 75 undi yaravutse muri 77 noneho duhunguka tuburanira mu mashyamba kuva icyo gihe 96 ntabwo turongera kumenya amakuru yabo
abo basaza bawo amazina yabo ni ayahe
umwe yitwaga Kariko Mutima Dieudonne undi akitwa Sabuhoro Innocent mbona narangishaga baba bariho baba batariho wenda uwo kari ku mutima twumvishije ko yaje gushaka n'umudamu aho mu mashyamba twe two duhungutse ariko ntabwo tumuzi umudamu yaba yarabyaye ntabwo tuzi amakuru yabo wenda numvaga ko yaba ariho cyangwa se umudamu ariho cyangwa se n'akana baba barabyaye ko wenda twabasha kubabona
aho yashakiye umugore ayo muri ayo mashyamba mwamenya aho ariho nyirizina ku buryo wahadoma aho ukavuga uti bari bageze aha
ni Masisi twumvaga bavuga ngo ni Masisi kuko twe twaje za Mugunga uwo baciye ngo za Masisi ntabwo mbi
uwo ni kari ku mutima naho se Sabuhoro we yanyuze he
Sabuhoro nawe numva ngo baje gusa nkaho bahuriye za Masisi ariko we yari akiri umusore
kugira ngo baziyumve neza cyangwa se uwabumva akabamenya mwakomokaga he
nako nitwa Bambogo Giselle papa wanjye akitwa Nzabarirwa Matias mama wanjye akitwa Nyanegeri Philomene twakomokaga muri prefecture ya Kigali Ngari muri komine ya Rubungo sekiteri ya Ndera serire ya Kinunga ni ruguru y'umurindi ruguru y'isoko ryo ku Murindi
none se Bambogo hashize imyaka 25 utandukanye na basaza bawe kuva icyo gihe cyose ntabwo wigeze ubashakisha cyangwa se ubu nibwo wibutse uravuga utereka mbashakisha wabitewe n'iki ku niba ari byo byakugendekeye bite
ni ukuvuga ngo ntabwo nigeze mbashakisha gusa nakomeje gukurikirana kuri radio yanyu ku ijwi rya Amerika ngo Agasaro ngo na Gasaro nabuze sinibuka icyo kiganiro
na Gasaro Kaburaga
Agasaro Kaburaga maze kubyumva ndavuga nti wagerageza nkari wenda ko nazababona nuko ndavuga nti reka nandike ariko umutima yadufashije cyane mbega sinzi uburyo nabivuga gusa uko baramutse bumvisha amakuru yacu bagerageza buryo ki babasha kunyandikira nkabasha kumenya amakuru yabo tugize amahirwe rwose niyo twakumva abantu babo ngo barahari mbega wabone ko ari we wese kubera ko wenda dukeka ko umudamu ashobora kuba atazi wenda amakuru yacu ariko wenda ashobora kuba azi aderese wenda ngo umugabo wanjye yari afite se witwa gutya na gutya mwamubwira ko turiho twese gusa n'abo ngabo twabo gusa n'ababona tumenye wenda ngo barapfuye ntibariho wenda dukureho umutima tumenye ko ntabakiriho
ucika intege ushaka Agasaro ntabwo arambirwa
Shaka Agasaro kawe uzakabona Shaka Agasaro kawe uzakabona wicika intege Shaka Agasaro kawe uzakabona Shaka Agasaro kawe uzakabona
Mukamana Clarisse utuye mu karere ka Bugesera murenge wa Nyamata akagari ka Nyamata mudugudu wa Gatare arashakisha musaza we
yagiye ari umwana muto nanjye nari nkiri umwana amaze kugenda ntitwasubiye kubonana ubwo wari uje yaje kuza kumurangisha nko mu bihumbi bibiri njyewe mba ndi umwana mutoya baranyangira ko musubiza ubwo nyine mtanagenda baramwa ngo nenza n'umuntu andeze ngo amusinye ngasinya ngo amwandikire ubwo njyewe ngiye kubabwira mbese nabonye ugenda kumusubiza guma aho ngaho ugeze azigira ku ijwi rya Amerika
uravuze uti yagiye muri jenoside hanyuma baza kumurangisha
Croix Rouge
yamurangishije hehe wabyumvise he byagenze ntabwo byumvikana neza
Croix Rouge yamurangishije muri ahantu bita umurenge wa Kamabuye ariko uko yasize hitwa siko hitwa bambwiye ati yavugiye ku ijwi rya Amerika ubwo nahize uburyo bwose nahiga kuntu twavugana ndakura birashobera ndagenda ahantu kuri Haseri ndababwira nkurikiranira ikibazo kuri Haseri mbona biri gutinda ngenda guhiga ku Croix Rouge ikorera Croix Rouge nsanga harakinze ubwo sinzi ukuntu naje kumva murangisha abana babuze ababyeyi babo n'ababyeyi babuze abana babo ubwo nibwo nahisemo ndagerageza biranga ariko numva umuntu atanze nomero ku ijwi rya Amerika ubwo muntu nahise muhamagara ahita arasobanurira ahantu ndi buse kugira ngo mbanike arambwira ati wowe uzakomeze ku murongo ntuzave ku murongo uzumva baguhamagara
none se uwo muntu waguhaye amakuru akubwira ko yumvise musaza wawe Hakizimana avugira ku ijwi rya Amerika ayo makuru yayaguhaye ryari
ayo makuru ubu ngubu hashize nk'imyaka nk'itatu ariko no mu bihumbi bibiri na gatandatu naho narabyirushe bari kuvuga ko yavugiye nanone ku ijwi rya Amerika ubwo nibwo bwita nanjye ngo bamukurikirana
bamwumvise avuga iki icyo gihe
yarimo ararangisha umuryango bavuga ngo niba hari n'uwaba yararokotse yamumenye mbere niba twahise tubura na mbura kuntu murangisha kubera nahize inzira nacamo ndabibura ubwo nkabona ncika intege bigeze aho ngaho sinzi ukuntu naje kuguma ngenda nyine biranduka binjyamo y'umuntu w'umuvukanyi ari kuko ni nangewe njyenyine mpari ubwo nawe ndabona ati reka nkwigishe umubandimwe wanjye ndebe ko namubona
ndahamya ko niba Hakizimana Nyemeyimana ariho akaba yumva ijwi rya Amerika ndetse n'abandi baba bamuzi wakomokaga mu cyahoze ari komine Ngenda kera ni mu Bugesera
Segiteri Burenge Berireseng Mugasante bahitaga Nyabyondo yahita bimenya
Nyabyondo nayo yayimenya ni byiza rwose muzajye muza hano ku ijwi rya Amerika mu
turi mu bandi turabashaka tubwisi mwana yanjye umva abantu babashaka ni benshi
nibyo ni byiza kumenya ko ijwi rya Amerika mu muyumva muri benshi mukaba muyikunda muyitabaza igihe muyikeneye kandi mwizera yuko iyo mudutumye tubatumikira ni mwebwe dukorera buri gihe turabivuga ko ari mwebwe dukorera iyo mwishimye natwe biduha kwishima
kuri Imana yanjye Imana izabaha amahoro n'imigisha ibintu ni ukuri mudukore ni byiza umva ni ukuri Imana ishimwe ni ukuri
urakoze cyane ngaho rero Clarisse Mukamana ukomeze wumve ijwi rya Amerika kandi ukomeze ushake agasaro kawe
agasaro kaburaga
harundi witwa Mukamana ariko we ni Mukamana Jeanne d'Arc ari mu karere ka Muhanga murenge wa Nyamabuye akagari ka Remera umudugudu wa Nete ararangisha musaza we baburaniye imbandaka mu cyahoze ari Zaire ubu ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
ari musaza wanjye nakurikiraga yitwa cyangwa yitwa Jean Baptiste Nyondo twari turi imbandaka ariko hari ahantu bitaga Winjisiki niho twatandukanije harimo mu masaha ya mu gitondo twiruka duhunga amasasu dutandukana gutyo
icyo gihe musaza wawe Nyondo yari afite imyaka ingahe
nte nka 16 kuko njye nari mfite 12
hanyuma amasasu arabatandukanya mu kwira imishwaro anyura hariya nawe unyura hariya ukuva icyo gihe muri 1997 mu kwezi kwa gatanu ntabwo wongeye kumenya amakuru ye
oya ntabwo nigeze menya amakuru ye imbandaka nje narahagumye nahabaye imyaka ingahe kuva 1997 kugeza mu 2000 ariko nta kanunu nta muntu nigeze numva muvuga nta urumva nyuma yaho twagiye no mu bigo by'imfubyi niho nabaga nabaga mu kigo cy'imfubyi kandi aseri yagendaga isanga abantu ntabwo nigeze ntabwo yaje habe n'abantu wenda ubwo baba barabuhuye barasasire bambwiye bati umuntu twabonye umuntu musha nta gakuru nta biri byiza ko byaregereye iki gihe ataravuga ariko mujya mushakisha numva abantu batari bafite icyizere cy'uko bahari barabonetse nicyo cyatumye nanjye mvuga nti wabona wenda ahantu ari yumva ijwi rya Amerika cyangwa hari umuntu umuzi akaba yamwumva mba numva afite ahantu ari wenda ashobora kuba afite ibyo bibazo byose kutumva ikinyarwanda kuba ari kurahana adashobora kumva wenda ijwi rya Amerika nubwo mbinyujije ku ijwi rya Amerika ariko umva iyo esipari iracyahari urabona iyo umuntu atapfuye ngo umubone cyangwa ngo umushyire umva bikubwiye umuntu wamwiboneye ukomeje uvuga ngo uwo muntu arahari
ni byiza kugira ukwizera guhoraho kandi guhamye kandi ugakomeza kumuvuga nk'aho ariho kugeza igihe umenyeye amakuru ye nicyo cy'ingenzi kandi kizagukomeza kugira ngo ugire imbaraga zo gukomeza gushaka ubutitsa udacika intege nongere ngushimire kuba waragize ko kwihangana ugategereza ko tuguhamagara kandi ukaba ufitiye icyizere ijwi rya Amerika
murakoze cyane ufite imbagize icyizere cyane njye mbarangira n'abantu sinzi nimba bajya basanga kontakt niyo mpamvu namuze ariko ubungubu abantu ndangira ijwi rya Amerika babone abantu babo kandi ngewe uwanjye naramubona rero naramvuze nubwo mbere yuko ndatanga nimero ye ariko niyanjye nyitange nanjye nshaka umuntu wanjye
yes wagize neza
antuka ndabemera cyane ndabemera
nibyo koze cyane
cyane mba mbona rimwe na rimwe mukora ibitangaza
n'Imana ibikora
ibikora neza pe musaza wanjye rwose na umva ni agasaro kabura niko gasaro konyine kabura iwacu twagiye dutaha urusorongo ariko turahari niwe wenyine uri kubura rwose
shaka gasaro kawe muzakabona shaka gasaro kawe muzakabona
ikiganiro agasaro kaburaga uyu munsi ni hano kirangiriye tuzakomeza ubutaha mwese ababuranye n'abanyu n'iyi myaka yabamagana ntimuzacika intege iyo mufatanije n'ijwi ry'Amerika udusaro twaburaga turaboneka mugira amahoro mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana
cyangira cyangugu ngera aho bita nshimfunda nyanga amasangazo y'ikiziya yabo biranga nibwo naje kumva ikiganiro cyanyu ama ndavuga bambwiye gucika intege ndavuga reka nshakisha
agasaro kaburaga
kuko bwana afite agahinda n'akababaro kubona atazi umuntu wamubyaye ugomba kumubera umubyeyi.